Ministry by'obulamu ewabudde abakyala abasuddidde okuzaala bafeenyi okwekebezanga mu KaTV bamanye embeera y'omwana gy'alimu ng'ali mu lubuto ng'ekiseera eky'okuzaala tekinnatuuka beewala ebizibu ebiyinza okuddirira. Omusasi waffe Doom Davis Joel alina by'ayongerezaako.
Ministry by'obulamu egamba newankubadde nti kuno okusomozebwa kw'amaanyi nga kumpi abakyala abasoma 7-10 abafuna embuto ne bazaala obuweereza buno tebabujjumbira. Kino kiviiriddeko bangi okuzaala abaana ne bakosebwa oba bba abazadde ne bakosebwa. Ekyo nno nikyongera omuwendo gw'abafiira mu ssanya mu Uganda. Dr. John Paul Baagala, kamishona avunaanyizibwa ku nsonga z'abakyala n'abaana abatasukka myaka 12 n'abawere mu minisitule y'ebyobulamu, agamba nti obwetaavu bw'okugenda mu malwaliro okukeberebwa n'okuyisibwa mu kativi oba kasikaani kikulu nnyo eri omukyala asuubirwa okuzaala.
Omuwendo gubadde gukyali wansi nnyo bw'otunuulira bakyala bameka ababadde basobola okufuna ka TV mu lugendo lwabwe kyebannafuuka bannakazadde. Omuwendo ogwo gubadde gukyali wansi nnyo nga tuli ku 23. Omuwendo ogwo gukyali wansi. Buli mwaka tuzaalisa abakyala akakadde kamu n'ekitundu. Kwetugamba nti 23% bokka akitegeeza omuwendo ogwo guli wansi.
Ono agamba nti singa wabaawo obuzibu omukyala tayise mu kasikaani kano kyabulabe nnyo.
Singa okutya abakyala ba maama okuvaamu omusaayi omungi nga bamaze okuzaala, nga ekyo 46% ku bakyala be tufiirwa lwa mbeera eyo. Naye ebimu ku bintu ebireetera abakyala bano okufa biva ku mbeera ze tuba tetusobodde kufuna mu biseera ng'omukyala ali buto. Okugeza nga omukyala oluusi ofunye olubuto naye omwana owookutuyita placenta n'abeera ng'ali wansi ali ku mwagwa nnabaana n'otakimanya novamu omusaayi mungi ng'olubuto terunnatuuka. Embeera eyo ebiseera ebisinga bwoba togenze mu kativi kiba kizibu okukiraba. Ekirala ebiseera ebisinga omukyala obeera n'abaana babiri munda naye ng'ate tokimanyi, ogendagenda mu ddwaliro n'ozaala asooka nga tomanyi ngaki tulinayo omwana omulala owo. Ekirala kiva ku mbeera nga bamaama tebasobola kufuna buweereza buno.
Abadde Kabaga akategekeddwa Ministry y'ebyobulamu n'ekitongole ekya Enabel of Belgium mu projekiti eya WeCare mwe bajaguliza okutikkiza abayizi 10 abagenda okuyambako mu kuba obufaananyi buno mu bendobendo ly'e Busoga n'e Rwenzori mu malwaliro 18 nga 9 ku ogwo gali Busoga, 5 gali mu bitundu by'e Rwenzori. Nicholas Obel akulira ekitongole kya Enabel mu Uganda agambye nti ensimbi zitaasiddwa abakyala zabadde balina okusasula mu KaTV bukya bano batandika okuweereza.
We continue investing in the broader system, emergency care, referrals, community engagement and district strengthening. It would have been faster for us to train specialists abroad and deploy them directly. We choose another approach, training Ugandan health workers in the Ugandan institution.
Kwa CBS FM, Dongo Davis, Ministry of Health.